the easy. Yeah, boy. Anetso. Boy, fun Anetso. Netso. Hele abantu wana bayi kela Netso. Hele abantu wana bayi funa Netso. Hele abantu wana bayi funa Netso. Bayi kela Netso. Netso. Hele abantu wana bayi funa Netso. Hele abantu wana bayi kela Netso. Anetso. Ayi Netso.
Awuyithanda kanjani? Awuyithanda kanjani? No condom.
No condom.
Awuyithanda kanjani?
Thanda kanjani?
Awuyithanda kanjani? No condom.
No condom.
Awuyithanda kanjani? Thanda kanjani? Uyithanda kanjani?
Thanda
kanjani? Uyithanda kanjani?
Thanda
kanjani? No condom.
No condom.
Uyithanda kanjani, thanda kanjani, uyithanda kanjani, thanda kanjani, uyithanda kanjani, thanda kanjani, no condom.
Yabai, you know no more.
Yeah,
it's a shame no kusho. Yabai funa netso, netso, yabai funa netso, netso, yabai funa netso,
netso,
yabai
funa
netso.
Yabai, yabai, yabai. Ati nifjana na nashala da. Ati nani fiabu dasi, badi tamino.
Guitar the bounty, that in the bang, 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 bang.